lokoliji nyeme sappo e jeetati tawaaɗi dow jonde ko'e mum'en maɓɓa. Goɗɗi gam ngala ɗerol singude, goɗɗi du baani kono goodi ɗerol singude keɓa e ɗerol omtude. Lokoliji sappo e jeetati ɗi du jangooɓe 300,000 e lasooji 4,6 tawaano jannga nder majji. Jangooɓe ɓe fuu du nder lokkoliji gomnati jaara jangowa hannono Burayima Haruna Kwaku, mawɗo Sarusi kawjiiɗo janndeeji pamar région nyeme, haaliri ɗum.
Nder lekkoliji sappo e jeetati maɓɓaɗi endan en taɓa lekkoliɓe 104,000 wonɓe ne jangga l'école pamaro kemtato 104,000 ɓeydi konna wonana on lekkoliji ɓurɗi fof famɗi ko wiyete jardin d'enfant. Saaraɓe sukaɓe ɗon en mbawi yaade sukaɓe maɓɓe le lekkoliji ɗi gomnati jeyɗi endan ɓe mbinde sukaɓe maɓɓe ɓe jaara tan kamɓe kadi talki hooreɓe jande dekki junngo dow muɗum.
Wattode sukaɓe jangoɓe ɓe nder lokkoliji gomnati gom adata wakkati sanne fa jangina ɓe na leƴƴina jande maɓɓe.
Saɗɗanoma fu wala e dow ɗum ɗon, sabu min pamri e lekkoliji kettu tawa fuu e nder leydi ndi endam fa yaade 31 lewru ndu ɗum watugo mayru noni cukaɓe 1,386 ɓe fu non mbawi hedde nokkuji le lekkoliji gomnati nder banguere warde banguere jo e hoore muɗum. Lekkoliji on mbaɗɗi yoga maɓɓe gaddi talki muɗum en to fa hande Sarusi kawjiɗo jande mo région on endam nenne ɗon endam minen kam min daara min kaala komin jiido talki ɗi endam min neldiɗi yaade yeeso asewa endam fedde goɗon waɗa hawrina gam batte ƴeewa talki ɗi endam. Seni caggal ɓe ƴeewi talki ɗi fa ɓe gaɗi talkuɗuɓe neldimi lekkoliɗi no hani maɓɓite gacce fowala min maɓɓitanɗi tan non. Seni wona noon du so yinɗe ɗi joɗɗi maɓɓiri no endan fa yaade 31 lewru ndu.
Joni no janguinoɓe nder janguirɗe ɗe gatta ko janguirɗe toɓe golle ɗe maɓɓa.
Mi andina ni le lekkoliji dow inɗe koye mumen ɓe gonno himɓe no lattiɓe janguinogo ɓe gana wawɓe ɗum saabu nder jeɗɗon ɗiɗo tan tawrete brevet oɗo konna wona mo leydi Niger ɗiɗo woɓɓe ɗo konna wawi tawrede hono ko wiyete certificat ɗum endan. Certificat wawa janguinde le lekkoliji ɗin endan tato heddiɓeɓene kay gala talkuru jande bawo wotoru. Komin gatto doddagal yaade e jon en lekkoliji ɓe no wodi janguinoɓe yaaɓe jangoye fa wawi janguino ngol en mbaɓe koƴe ɓen ɗo ɓe gatta kamɓe jon en lekkoliji ɓe ɓe durwani ɓe moƴƴen talki maɓɓe fa wooɗa no heddaniɓe balɗe ɗiɗi aljumare nde e assez.
Il n'ont que deux jours, c'est-à-dire vendredi le 28 et le samedi.